panirira
nyweza
nyweza
toneka kugwaba ndolo munga binjusa
nyweza
ai mukama
mukama manye byange byuno kuva mu buto
sirina chenkwese lyo nabibadde byalwatu
obulamu bwange buno bubadde wa kupangira omutwe yakulira mu mbere ng'okutuka we ntuuse kubadde kulemerako waliwo byompatata nga balaba tebisana mukama yegwe asembesa abo ababoolebwa nga nze n'olinga ensi yatwesonyiwa ne wokola ekirungi era tesina
panira
panira
mukama
nyweza
nyweza toneka kukwaba medolo munga binjusa
nyweza
ai mukama
ebizibu tebimanya nyumba mbi ewange byansalako mwatu ne bwenkebere simu yange teri ayinza kumpa wadde omutwalo bo bwe bakebereza bwe balaba yange mukama nyamba nange gwe basuubira okuyamba renkesa lwembala nyamba tasantemera amakubo ag'enjawulo ebinteganya tata kimanyi wabiyita mudda nyamba tasa panirira mukama
leero
nyweza
nyweza toneka kukwaba ndolo munga binjusa
nyweza
ai mukama
ebisukako ebizibu nange nenekyawa fizi z'abaana ebibina bimpuba nzeera n'ebisobera nene kubagiza